offender.
Sho! Omuntu wakusinga gundi tewerija. Ezi teyetaga muntu alina buja. Ezi ndowooza zitwale kala moja. Chosen! Blood! Commence!
Ono musufu lwa kunywa mua na yali kwa lali. Banja ba musumbua kubanga wa manyi.
Yafuna mwa kalimu apanga ebyo kugaga wala bya katonda. Chobola banga nyumirwa akagata kebe inga kagula.
Yeso
bora. Stress za musumbua yako wabanange. Mabala wakatambula tomochikira singo.
Endo woza yo
mbwa kola date uli wagenda mundongo.
Endo woza yo
Chali buli lwagenda mu ndongo.
Eyendowooza yo
kunenya mpola naye tomusalira musango.
Eba ndowooza yo
mwaba ne Peter buli lwagenda mu ndongo.
Mwana omukyala eyekolerera ennusu aba nezize ayambala nyuma gwe n'olowooza yewoze. Wosanga anywambu Robert yaguze. Eyo ndowooza yo kuzunza ng'emmomboze. N'omwogerera mbu oyo alina agwafeze. Kaze mu bbaara alina bbosi bwanyaze. Anti malaya akasente kajja gyasuze. Gundi tereera kuba nkulaba ng'abuze. Omuntu mwerabira nnyo ebirungi by'akoze. Wafuna akasente n'ogamba oyo aloze. Eze ndowooza ze zirese n'obusosoze. Kyava abeesonyiwa ne mugamba nti yeeraze.
Mwakola date buli lwagenda mu ndongo.
Endowooza yo
mwaba ne Chali buli lwagenda mu ndongo.
Eyendowooza yo
ndowooza kunenya mpola naye tomusalira musango.
Eba ndowooza yo
ndowooza mwaba ne Peter buli lwagenda mu ndongo. Siganya teka mkakondo. Nice makeup with a jean short. She makes every man wanna bang bang. She has one man in her control.
Bino byoja ngozunze midomo ntiaja mudisco. Kubatega mumasu olikukanya buka mete nziro. Laba byoyo gera bikufula loko.
Waba wo mchala nga yako abasajja. Yekorera botiki raka sente kaja. Anyiri raka susu murio mwaka loja. Yeso nyua stress zaba kaba sajja. Gowo mumomu neno tandiso musoja. Boyo mbotiki sende simu azija. Alinaye chisajja cheye runguja. Olugambo luzuzo gendo mumbuja.
Mwakola date uli wagenda mundongo.
Endowooza yo
wejolo woza
mwaba ne Chali uli wagenda mundongo.
Eyendowooza yo
ndowooza
kunenya mpola naye tomusalira musango.
Eba ndowooza yo
ndowooza
mwaba ne Peter uli wagenda mundongo.
Si buli mukyala agenda mundongo ngu abagenze kula. Si buli mukyala gw'osanga kukulo ngu abanoonya. Sibuli kuola banganyirira umusajja yabamu wadde banji beyiya
ati
benonya yaman bako wa stress za abasajja.
Remember where you got it first. www.djericom.com.